aan ku bilownay ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku baratamayaan doorashada madaxtinimada ee bisha November dhacaysa, madaxweyne ku xigankii hore Joe Biden ayaa goor dhaweeyd soo gabagabeeyay doodii ugu horreysay, doodo saddex ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa saddexda bisha November. Doodaasi waxaa la socday oo warbixintan kooban nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ah ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aanu weligii ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyey. Doodan oo telefishinka si toosa looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toosa uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka COVID-19 dartii. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo igu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, waryuhuna uu soo kala dhex gelayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu sii kululaatay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen, waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 204,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, baqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jaridda New York Times oo ku aadan cashuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacado ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo dollar oo canshuur ah ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu raaciyo ururinta dadweynaha muddo 7 ah ku horeeyo. Trump, haddii doorashada soo socota looga guuleysto, waxa uu noqonayaa madaxweynihii 3-aad 4-tankii sanadood ee la soo dhaafay ku guuldareystay in dib loo soo doorto 4 sano oo kale. Waxaa jirta odoros ay sameynayaan dadka ka faallooda arrimaha doorashadan oo qaba inay jirto suurtagalnimo ah in sidii dhacday 2016 markii uu Trump la baratamayay Hillary Clinton, in Trump uu waayo codadka dadweynaha laakiin uu ku guuleysto codadka urursan ee electoralka loo yaqaano ee gobolada. Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweynayaashu yeeshaan iyo ahamiyadda ay shacabka Mareykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh. Dadweynaha Mareykanka dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen oo markaas qofkii ay malaa ay dhihi lahaayeen qofkaasa earphone, ilan qofka wax dooranayo waxaa loo baahan yahay erayga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa, laba shay keebaad dooranaysaa, midka wanaagsan. Marka labadan qof oo tartamaya midkooda oo isleeday kara danahaadii ay ku jiraan ayaad dooranaysaa, doodoodiibaad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. Marka qarnigii 19-aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara, in maaragtay ay labadooda doodaan. Waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinayso oo maarata su-aalo weydiinaysa ma ay jiri jirin, laakiinse markii raadiyo soo baxay, markuu raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhageysto. Marka waagaasi dad yar baa dhageysan jiray, laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhageystayaashu ay farabataan oo la dhageysto oo ay xiise yeelato. Waxay ka sii xiise yeelatay markii uu TV soo baxay kontameyadi.
Doodaha ay horey u yeesheen madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka sanadkan samacada, waayo sida ay muujinayaan ra'yi ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey, 90% codad bixiyaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin.
aadbu u mahadsan yahay wariyaha VOA da Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Dhageystayaal, waxaan naga xusuusin ah in faahfaahinta buuxda oo doodan ku saabsan iyo falanqeyn aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo tan caawa waxaad sidoo kale kala socon doontaan bogeyna internetka ee VOA somali.com.